Yo, number 9 the rhythm, yellow beep on the bass. You know what I'm saying?
Bashika shika itakuwaje, kuna dem ameiva itakuwaje, nikidai izo namba itakuwaje, kama fans wakibambika itakuwaje. Bashi meshika itakuwaje, kuna dem ameiva itakuwaje, nikidai izo namba itakuwaje, kama fans wakibambika itakuwaje. Niko cha variation, kuna die formation, mafans kunikata kiareno lipe jam session. Mabigi wa kisasa bado sije wa mention, chonsi katia tuko na mission. Boy, I'm a G-Ray Vibes Cartel. Uki cheki kichwa tulika mkate. Akishika mic my fans wanatema mate. Niko na dem super kuliko Chantel. Ati
minim real, rap minim sick. Mio stepler, lazima nita wapin. Niko na crown, simit, minyo king. Boy, beating pain killer, night kill. Minim real, rap minim sick. Mio stepler, lazima nita wapin. Niko na crown, simit, minyo king. Boy, beating pain killer, night kill. So clean a line, siko so dirty. Tendo ndio jina, wengine mind siko so dirty. Niko na mabeshe kadha, lakini mwengi ni mamanzi. Kwa rap mi ndio fama, mademu ni tadoka. Kwa gap, mina jifix, mademu, mina watiz. Kwa kupa, mina wakiz, maeta, mina watiz. Hata mweze penikila, bado, mina wakili. Bado, mina wakili, bado, mina wakili.
We're taking over every time we step in at the floor. We run them all, we leave them all more. Korada, we done data. Naziki shika, zina tupamba. We talking over every time we step in at the flow. We run them on, we leave them amo. Korada, we done data. Naziki shika, zina tupamba.
Back is flow, take it low from me head to me toe. Kialu so nice and I love the way you show. Take it slow to the motion, while I go go. Hit after hit after hit, we are madder than. Pull up, see the tacky sasa, we are badder than. We shatter than, them know we are hotter than. Hungry man, this a hungry man. Rap, a real, real rasta man.
Bashi kishika itakuwaje, kuna dem ameiva itakuwaje, nikidai izo namba itakuwaje, kama fans wakibambika itakuwaje. Bashi meshika itakuwaje, kuna dem ameiva itakuwaje, nikidai izo namba itakuwaje, kama fans wakibambika itakuwaje.
Minim real, rap, minim sick. Mio stepla, lazima nitawapin. Niko na crown, simin, minyo king. Why beating pain killer, naikil. Minim real, kwa rap, minim sick. Mio stepla, lazima nitawapin. Niko na crown, simin, minyo king. Why beating pain killer, naikil.
We taking over every time we step in at the floor. We run them all, we leave them all more. Tuko rada, we done dada. Naziki shika, zina tupapa. We taking over every time we step in at the floor. We run them all, we leave them all more. Tuko rada, we done dada. Naziki shika, zina tupapa.